Hello, hello, wapi location? Leo tunaenda meditation. Fanya maneno, fanya selection. Lucy analeta hallucination. Najua hii ni wrong number. Nasikia mko shere, mnajibamba. Nipande mic ama daladala.
Leo
kimeumana.
Shika mabega, twende niko.
Leo napigia wasichana. Leo sherehe itatubamba.